Baka wabaki bila say nilianza rap solo saidi na kupla song na rap solo kolabo kama mia pia nina rap solo najaribu kubwa hard nisiwe rap I'm total rap nimekuja juzi nikileta on my bed floor yuki niko kukushinda ile ganya lilo demu yako ako apa ana trip kama jelo anapenda my track anapenda my dress code ni udunga kasho na bado nina dress code anapenda flow yangu jeni kama Beyonce flawless flow yangu tamu kama Jua ejaculation mini freestyle mambo ya mapenzi so siko ida zake sidai mapenzi lakini nikishika bairo itabidi umefi vile mi uchora ndizi utadhani mkisi uliza mresh wako atakushow anani feel nilimtembelea juzi akanishow ni come in so usijali buda najenga fatherhood usihate buda najenga brotherhood wengine wana bonga sana hawana idea paka wana nita kido adidi ya rap nika fute karia nika chaje tu rap na mindo rapper of the year rapper of the season nime come to stay here rapper of the people hands up in the air rapper and the reason let me make things clear kama kuambia kuku isi tage izae kaunani hate buda si ukae nisi wedi bonga kaka maybe let you bogo na jaribu kuli kick lakini mimi si ball uki speed una die uko indo mana daily una ball na shindo alini utaza nisi wangu Zakaja, nakufunza nakaba Mimi kali kwa mabas, kama kali na abas Bile niko na mabas, nina school, una class Nina track, una bass, nina rap, una yap Yap, uda, relax, una bonga sana Misi wezi bonga kako mezi leti mbogu Najavibu kuni kick, lakini mimi si ball Uki speed, una die, uko indo mana daily Una ball, na shindwa lini utaza Mtu wangu Zakaja, nakufunza nakaba Mimi kali kwa mabas, kama kali na abas Bile niko Kona mabas, nina school, una class, nina track, una bass, nina rap, una yap, yap, buda, relax. My house is full of rich homies, come and check the quan. Come and check the quan. My house is full of rich homies, come and check the quan.
Check the quan.
I hope you get it, boy. I'm flex. Just feel like flex.